abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe
Manuka muri club mbasumba Friday fresh mumusaza Kigali life yose ni mood Hey muze turye show Hahiye hahiye Aho nyuze hose ni good vibes DJ fata kuri fader Made beat kora kora iki
Aba koko bafite ubushyuhe Naba basore bafite gahunda Nkajya amatatera ubushyuhe Akwibagiza umuntu kumva indi misanga Ubuze abana baturi hehe
Ni summertime, ni summertime. Kigali so fresh, muri summertime. Abana ntibikoraho. Bashaka kuba free, muri party. Turi kumachiparesha nganje. Kora command. Everybody in the mood on the dance floor. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
Imyaka abana we munibuke ibyo guhangana n'utuntu dutoya mwarasaze